maamulka dekedaha iyo goobaha suuqyada xorta ah ee dalka Djibouti ayaa dhawaan waxa ay dhaqaajiyeen hanaan cusub oo u fududeynaya macaamiisha qaab loola soo baxo badeecadaha ka soo dega dekedahaasi. Nidaamkan cusub oo ah adeegsiga aaladda internetka ayaa lagu soo ururiyey goob keliya, dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay macaamiishu inay soo dhammaystiraan si ay ula baxaan badeecadahooda ka soo dega dekedaha Djibouti, iyadoo nidaamkan loogu magacdaray DBCS oo ah Djibouti Port Community System. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Gudoomiyaha maamulka dekedaha iyo goobaha ka madax banaan cashuuraadka ee dalka Djibouti, Abubakar Cumar Xadi, ayaa iga waramay ahmiyadda nidaamka DBCS uu leeyahay horumarka dekedaha Djibouti.
Tartanka bururka waxaa lagu cabiraa sida maaha degdega oo qura looga dejiyo markabka amba loogu raro markabka. Waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdega oo geedka irida boorka alaab xoolo uga baxan. Markaa jaranjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka, amba noqoto xoolo ku socda iyo badeecad ku socota Djibouti, amba noqoto xoolo ku socota wadanada jaarka. Marka sistemkani wuxuu fududeeyey hawshaas oo ninkii xoolo lahaa oo amba Djibouti fadhiya xafiiskiisa amba wadanada jaarka ayaa la soconaya proceskii. Dad badan baa u adeega oo ship agentku oo markabka matala iyo transiterki oo isaga matala iyo dekadii iyo qoladii cashuuraha iyo xiliyada kala dowladda. Markaa si toos ah ayuu u arkayaa waraaqihii markuu dhigay meesha ay ku xanimata shaqadiisi iyo shaqadiisi qabsan waa yuulay. Imika si toos ah loo arkayaa online bu ku socda. Markii hore waxay qaadanaysay ilaa 8-4 saacadood, marka ugu fiican tahay imika waa saacad xawrani haddii kala diwaan maxaa haystaa laabteedii maxaa iga maqan warqadii baa iga doonaysaan wixii oo dhan way dhamaatay. Marka waa nidaam aad u daahfuran wey. Marka waxaa isticmaalay imika adduunka 200 iyo konton boor iyo airports nidaamkana soo iibsinaana kuminka online dirnay oo ay maraan 500 milyan oo kontener iyo 10 bilyan oo tan oo xoolaha.
Agaasimaha guud ee hay-adda maamusha nidaamka Djibouti Port Community Systems Farsame Maxamed Buux ayaa ii sheegay in nidaamka DPCS uu mideeyey howlaha marsooyinka Djibouti iyo macaamiisha.
Nidaamkani digitalka loo yaqaano Djibouti Port Community System waa nidaam adduunka laga garanayo horumar gaarsiiyey boorro badan oo adduunku ka jira. Wixii fiican waa la iskaga daydaay. Nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyey ay Djibouti Port Free Zone Authority ay hawlgelisay. Marka nidaamkani iminka 3 sanoodba kasoo shaqeynaynay, waxaan ku guuleysanay intaan isku keenno meel qurata boorkii, agence maritimekii, transiteradii, société de zone franchetii qoladii loo yaqaanay, iyo dhowaan waxaan ku soo darnay qeybta ugu horeysay ee customska cashuurta. Marka guushani waa guul la wada leeyahay.
Dhinac kale, macaamiisha dekedaha Djibouti ayaa iyaguna ii sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka Djibouti Port Community Systems ee DPCS. Agaasimaha shirkadda MTS ee u qaabilsan dalka Ethiopia badeecadaha uga soo dega dekedaha Djibouti, Taye Shala, ayaa soo dhaweeyey adeegsiga nidaamka DPCS.
As you know, Djibouti is a gateway for more than 95% of Ethiopian import and export cargo.
Sidaad ka warqabtaan, Djibouti waa irida 90% ay soo maraan wax islaafsiga ganacsiga Ethiopia. MTS waa shirkad weyn oo ka hawlgashay Djibouti iyadoo si xoog leh ka qayb qaadata hawlaha dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha soo dhexmara marsooyinka Djibouti. Waxaan si cad u tilmaamayaa in aanu si wanaagsan uga faa'iideysanay nidaamka DPCS annagoo kula xidhiidhna qayb kasta sida marsooyinka iyo qaybaha cashuuraadka Djibouti, wakaaladaha gaadiidka maraakiibta, iyo in ka badan 80 kumbani oo caalamiya. Sidoo kale, nidaamka DPCS wuxuu si wanaagsan uga jawaabayaa baahida suuqyada Ethiopia, isagoo kor u sii qaadaya waxyaabaha kala duwan ee Ethiopia u soo mara marsooyinka Djibouti.
The platform is very useful and it's helping us. We have good relationship with people at DPCS.
Abayzid Ali, oo ah ku-xigeenka maamulaha shirkadda Shab Transit, ayaa tilmaamay in nidaamka DPCS uu fududeeyay hawlahooga shaqo.
DPCS-ka horta waa sistem si fiican ku shaqeynayo. Maanta DPCS waxaa noo keentay transitka si agenska si xeer loo leeyahay. Boorka hadda noqoto, agenska ha noqoto, transiter ha noqoto, qolada factoraso ha noqoto, waxaan isku leenahay xeer mas'uulnaanahay. In selfa u validayeen qolada boorka, qolada manifesto loo shubo, manifestana agenska loo shubo, agenskana aan kanoo siiyaan wax kasta.
Maamulaha xafiiska Djibouti uu degan wakaaladda gaadiidka caalamiga ee badaha ee loo yaqaan MSC Mediterranean Shipping Company, Pankaj Singh, ayaa isna ii sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka DPCS.
We are immense having a pleasure to congratulate DPCS for this wonderful initiative.
Waxaan uga mahadcelinayaa DPCS maalmarinta nidaam elektaroniga oo isku xira adeegyada kala duwan ee marsooyinka Djibouti, iyadoo shaqooyinku ay si wanaagsan ugu fududaadeen dhammaan dhinacyada ka qayb qaata hawlahaasi. Nidaamka DPCS hortii waxaana hor yaalay dhibaatooyin dhowr ah oo sabab u ahaa nidaamkii hore gacanta lagu shaqeynayay oo aan ku bixin jirnay lacag iyo waqti badan. Hadda markii nidaamka DPCS uu si wanaagsan u taabagalay, waxaa ka wada faa'iidaystay dhammaan qaybaha ku lug leh hawlahan. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga anigoo wax wanaagsan u rajaynaya dhammaan kooxda DPCS.
And we wish all the best to DPCS team.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.